arbacadii shalay Mareykanka ayaa xuuthiyiinta u aqoonsaday koox argagixiso ah isagoo ku daray liiska ururada argagixisada ah kadib ilaa 30 weerar oo ay ku qaadeen maraakiibta caalamiga ah tan iyo bartamihii bishii Noofambar sida uu shaaca ka qaaday agaasimaha golaha amniga qaranka ee isgaarsiinta istaraatiijiyadeed John Kirby.
Haddii xuuthiyiintu ay weerarada joojiyaan, go'aankeena dib ayaan uga fikiri karnaa.
Haddii kale, marka Maraykanka iyo Britain ayaa qaadi doona weeraro kale oo ka dhan ah goobaha raadaarka ee xuuthiyiinta, xarumaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ee gudaha Yemen, sida uu sheegay xogayaha warfaafinta ee Pentagonka, General Bart Rader.
The Houthis need to ask themselves how much of their capability do they want degraded?
Xuuthiyiinta waa inay isweydiiyaan khasaaraha soo gaaraya awooddooda ee ay doonayaan in gacantooda ay ku burburiyaan maadaama ay qaadayaan weeraradan sharci darrada ah ee khatarta ah.
In light of these illegal, reckless, and dangerous attacks.
Sida uu tilmaamayo aasaasaha xarunta difaaca dimuqraadiyadda, Benham Bentaleblo, tallaabadan ayaa ahayd mid mar hore loo baahnaa.
It is exceptionally long overdue and it's still not even a complete.
Waxay ahayd wax aan caadi ahayn oo muddo dheer la sugayay, welina si buuxda gacanta looguma dhigi karo.
Complete restoration.
Ka dhaleeceeya maamulka Mareykanka sida Benham Bentaleblo oo ka tirsan xarunta difaaca dimuqraadiyadda ayaa sheegaya in ay tahay in wax badan laga qabto xuuthiyiinta kuwaas oo u shaqeeya alaaba qaybaha military ee Iran.
This is a neo-colonial project the Islamic Republic is engaging in to establish proxies and footholds across the Arab heartland.
Waa mashruuc oo gumaysi ah iyadoo ay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay ku hawlan tahay inay abuurto wakiilo iyo unugyo u adeega oo ay ku dhex abuurto dalalka carabta ee bariga dhexe si ay ula dagaalamaan fikirka ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Islaamiga ah kaasi oo ah dowladda Yuhuudda.
Islamic Republic, which is a Jewish state in the Middle East.
Dowladda Iran ayaa hub sharci darro ah siisa xulafadeeda bariga dhexe ee Gaza, Lubnaan, Suuriya, Ciraaq iyo Yemen. Bishan gudaheeda, ciidamada Mareykanka ayaa doon yar ka raacay xeebaha u dhow Soomaaliya, waxaana ay gacanta ku dhigeen dhowr hub oo casri ah oo loo waday dalka Yemen oo ay Iran samaysay. Iran ayaa beenisay inay xuuthiyiinta siisay gantaalo, inkastoo ay soo noqnoqdeen cadeymo liddi ku ah, sida uu faahfaahinayo Benham Bentaleblo.
Iran has this proxy strategy which aims to put distance between it and threats and to create deniability. But
Iran waxay leedahay istaraatiijiyad ay ku adeegsato wakiilo iyadoo ujeedadeedu tahay inay iska fogeyso wixii eedeyna ah, laakiin waxa ay u muuqdaan inay la dhacsan yihiin gantaalada cusub oo ay ku faraxsan yihiin.
Iran is actually quite content in showcasing this itself.
Dowladda Iran ayaa toddobaadkan weerar gantaalo ah oo dad badan ku dhinteen ka fulisay gudaha Ciraaq iyo Pakistan, taasoo ka cadhaysiisay dariskeeda. Islaamabad ayaa u yeedhay safiirkeeda Iran xilli Ciraaqiyiinta waqooyiga ku nool gobolka Kurdistan ay bilaabeen dibadbaxyo ballaaran.